Music.
Ra! Chucky Supplier! Supplier! Scary! Chucky Supplier!
Oh la la la, la la la, oh mama. Si Mola wangu wanilinda, walimwengu waniwinda, wanatamani situpote tusionekane kwenye luninga, kwa kipi tulichowapinga, ujinadi na ujinga. Kazi kujaza na maneno ya kipuzi na yasiyo faida. Kimu ni wajibu, muda bado. Hakuna nachogomba ni ya mimi na wao. Kula ninywe vodka, kibisha na kuchinja. Mola mi analinda, kibisha na kuchinja.
Wanaomba ni dropu, wambie ni bogado. Wanataka nife, wambie mtapado. Wezi jaza pipa kwa maji ya kisado. Wanaumwa vichwa, ona na meza panado. Kimu akasema pita vesi, ona navyo pita navyo penya kama mesi. Mamu magumu yote anakuwa mepesi, wakini ona wanakuwa na stress. Pinga, Mungu ananirinda. Yote niyofanya waoni naonekana mjinga. Eti naringa, ono ananiwinda. Mambo yanaenda eti zinguvu za uganga. Eze, haujaipenda iyo.
Takuwa chizi wewe.
Nikikosa show, nikiwa sipo kabisho. Mana nicheka flani hivi. Ila nalindwa, nalindwa. Mungu wangu namtegemea. Kama sharo kali ya moto zira migo migo. Kumbe tangale flani hivi. Eti naringa, naringa. No maneno wanayongea.
Na mwomba Mungu wanisidishie kuliko jana. Nisiki mafungu wanigawie hata wakifana. Ona na mwomba Mungu wanisidishie kuliko jana. Nisiki mafungu wanigawie. Eti nikipata mimi uniona mina fura. Mwanangu baba fei wanakosara. Eti nikipata mimi uniona mina fura. Mwanangu sele kivesi wanakosara.
Ra! Chucky Supplier! Supplier! Scary!
Chunky Supplier, Supplier, Chunky Supplier.
Wengi wameniacha, ila Mola walinda. Nisoswa nayo lakini sipati kula. Hawataki karibu my friend because I know.
Muziki paka kitani kwako na chunkysupplier.com.